ladies and gentlemen, introducing to you Wizkid alongside Brian the Great Inside Story. Oh man,
oh naza wakwe atarumwa ngola bangaba nakukola jijecho wechiba chibi sabye nonsanywe oli mwana wa dala na yosa se onumwe ave bigambo baji bogera binone bogera bi ondazawa yi ondazawa awatali mukwano ondazawa 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 yi ondazawa awatali mukwano
Novela nangi umusajja w'emiyembe twagala ne lubelela nga ituva ku mulembe nze musajja wali kuwelela olubelela jjukira nga tudde naawe mu kiyembe ebigambo ebingi biwanga matino njagala tebiriggwawo pakuba nga nkwagala ebyaddala bulabu oyagala kufaanana nga buno buwalawala example kankwela shidalavu yabalema mukwane ne wagiwandeka ewatali musana ndajjana njana bulukedde wakitosasira jangwe n'omusajja waddala atali kujusa atali gela kumacya kugambe nti nkukyaye suubiza nti olibeera nange waddembeera ekaye kubanga bakimanyi batondola kubanga nze naawe nze naawe gwe nange
ondazawa ondazawa yi ondazawa awatali mukwano
Jiwateka kubanga liga geena Buli mtu wapada keno jeni mambimbo wafa Singa jali kumea na nime njini lafu yentawanya Singa jali soka ni mpwala mbazade ni wakuzala Kwanga mtima kwanga yegwa kulembera Kusubizo kuwa mkwano kutali mkunyolwa Kusaba sigara nange Bambi nuru sigara nange
Tobi ulira Mkwano toba ulira Baoza siku sanira Mwera siku kwanira Kusubizo mukwano mutali bukusa baby Sija kulabankana Sija kulabana balala
Ondazawa ondazawa yi ondazawa Awatali mukwano ondazawa ondazawa ondazawa